kubyamu nalinawe ddala sikiroto mulungi yono asingayo mubanji talampya nawe mukama takuwadde abakole banyumye luno essanyu nga lingi nnyo ne mukama musanyufu nnyo embaga mukituuseeko Congratulations, obuwanguzi wamwe. Congratulations, embaga mugituseko. Congratulations, obuwanguzi wamwe. Congratulations, embaga mugituseko. Muwanguzi abagole banyumye luno essanyu nga lingi nnyo ne mukama musanyufu nnyo embaga mugituseko Congratulations obuwanguzi wamwe Congratulations embaga mugituseko Congratulations obuwanguzi wamwe Congratulations embaga mugituseko Mutonzi wa maka anaba wanguza Abagole banyumye luno essanyu nga lingi nnyo ne mukama musanyufu nnyo embaga mugituseko Congratulations obuwanguzi wamwe Congratulations embaga mugituseko Congratulations, obuwanguzi wamwe. Congratulations, embaga mugituseko. Congratulations, obuwanguzi wamwe. Congratulations, embaga mugituseko. Congratulations, obuwanguzi wamwe. Congratulations, embaga mugituseko.